Matuna, Elvis Angele Ba. Muisa Kelek, amuikeleze mina bongete. Wakula dali tuloko, amulobali maneni guloko. Fakatala fo, amukatali fateni bondo. Muikumu so wateni vela, ingekuli amuba endeleli. Onakatulo kaoke musweli, ipetoba tubanyandele mwateni. Posting yateni, inge mutu ya vele kama banki. Kambe muwo boss, awakasenu kambe luma boss. Mutu yomu hulu, konoringa na fulu za wangano.
Batubangana, mukabazi bela bela kwa likute. Batubangana, mukabazi bela bela kwa likute. Bakishi amatuna, mukazi bela bela kwa likute. Bakishi amatuna, mukazi bela bela kwa likute. Lolololo, lolololo.
Elupi,
noti kubala bala.
You know,
Sabaela,
I like my music.
Mbasauka, mbasauka, lololo.
Zavaza mwae moka uke mane washwa nilishe. Zerulwa haki wakazazi, dei niko kubongete. Bali kulupela tushiringi totwa sitie kutwa pati. Amukari mubaeleze, bali fuseki mina mulo irwe. Havasa elezi watate, bake nile kivoki leste. Zakubonela mwabuhulu, kauke kubona zerima yuye. Tunaruli nikile kale, zeru kabili mera hape kingi. Makishi ama tunafachela, kukusize mena kulizi.
Kambasana, mukabazi bela bela kwa likute.
Yeah,
mukabazi bela bela kwa likute. Makishi ama mukazi bela bela kwa likute. Makishi ama tuna, mukazi bela bela kwa likute. No, 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 no. Bala bala, usabaela, kamba kumbasauka, mbasauka, lolo.
Onaka hae karuna akaboni wibu inyani mina. Kakona kumitima za kucha kono za buhata kaka mifepa. Kakona kumitima ze mikono za mashano muka ikola. Muna ni baba zibalika, isi ngizeo ze muziba mina. Baba ziba kuseba zanga naricha haziba, bamifeza, kuseba ni mulala. Kuseba ni tunwana, kuseba ni mautu, kuseba ni linumbu, kuseba ni mazere, kuseba ni mangwele.
Batubangana, mukabazi bela kwa likute. Batubangana, mukabazi bela bela kwa likute. Makishi amatuna, mukazi bela bela kwa likute. Makishi amatuna, mukazi bela bela kwa likute. Lolololo, balabala, usabaela, kamba kumbasa uka. No, 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 no.
Ona batu baba twalo, baba nani ahulu ni buhata ni musevo, kapa mwikumusu. Kiona mifuta yale, zakuli hape kwa zivo, kapa tuto haiwele wateni. Wona ipeto musevezi, kuona ona ofero wa kuseva ni uli angalino. Wona haba yoswa wisanga kwa mangala ndeva, kwa buku wa kwale. Kumuisa kwa mateveto kuli kifufa ote vaa ngili laone. Muko utuwa fela kuli. Amu nife mwateni chicken and butter. Chicken and butter wena.
Batubangana, mukabazi bela bela kwa likute. Batubangana, mukabazi bela bela kwa likute. Makishi amatuna, mukazi bela bela kwa likute. Makishi amatuna, mukazi bela bela kwa likute. No, 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 no. Balabala, usabaela, kamba kumbasa uka, mbasa uka. Batubangana, mukabazi bela bela kwa likute. Batubangana, mukabazi bela bela kwa likute. Makishi amatuna, mukazi bela bela kwa likute. Makishi amatuna, mukazi bela bela kwa likute. Lolololo, lolololo. Bala bala, usabaela, kamba kumbasa uka, mbasa uka. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Noti kubala bala, savaela, kamba kubasa uka, kubasa uka, lo 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 lo,
ha ha,
lo 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 lo,
you know, Elupi,
Elvis S, I like my music, that's how we do, Makishi Amatunda. Hona zeo Alola Oscar Oskido Vene one man Harod Alola Patiwelo Alola Drasti Alola Misheki Alola Siavini General Dillas Shank Koleka Alola Vena Honarebo Pomali Akariute I got you Yapo I'm gonna was act Yamu DJ Popota Vena Mundia Achani Vena Big Mose I see you. Yep, yep. DJ Secha. Yeah. Adibaya Mama George. Haha. Adibanji Uncle DK. Okay. And Mrs. Suli Managers Haha You
Said latest
Ambassadors The winning I see you